Mia tisa itapendeza zaidi. We Hyperman SK wa maisha. Wana nitaga STD. Mweu. Mwana Dr. Shika panaongea baba. Toto la mama siamte. Kaka kia slay. Wewe.
Itapendeza zaidi.
Yani gila biashara. Ganja pombe na sigara. Na uliza daladala. Hasa simpa kamtwala. Na vitu vya madukani. Na yale mambo fulani. Na papa wa gigimani. Na kodi za majumbani. Kocha zipungue mia. Polisi wakikudandia. Kitaka kukuachia. Na mama demu nabia. Kila kitu mia tisa.
Itapendeza zaidi.
Naona je mia tisa.
Itapendeza zaidi.
Kila kitu mia tisa.
Itapendeza zaidi.
Naona je mia tisa.
Itapendeza zaidi.
Kila kitu mia tisa.
Itapendeza zaidi.
Naona je mia tisa.
Itapendeza zaidi.
Kila kitu mia tisa.
Itapendeza zaidi.
Naona je mia tisa.
Itapendeza zaidi.
Konya gije tila gongo. Zidi muviza bongo. Shoza kina mani fongo. Unga mchele mandondo. Lunaenda na wakati. Na kule kodi wasafi. Leiza kwenda studio. Paka kufanya video. Ili za maji umeme. Wale samaki wanene. Paka kwa chula ibenye. Na Dr. Shika asem. Kila kitu mia tisa.
Itapendeza zaidi.
Naona je mia tisa.
Itapendeza zaidi.
Kila kitu mia tisa.
Itapendeza zaidi.
Naona je mia tisa.
Itapendeza zaidi.
Kila kitu mia tisa.
Itapendeza zaidi.
Naona je mia tisa.
Itapendeza zaidi.
Kila kitu mia tisa.
Itapendeza zaidi.
Naona je mia tisa.
Itapendeza zaidi.
Weda hizi mtumbaya. Mikono Israeli baba. Nangalia movie ya kiboko ndugu yangu. Namuona jini kafaje za Chelsea baba. Jambazi kafua viatu mlangoni. Hii hapa kutoka M-Town baba. Where Miss Liza. Hey, nakubaliana na wewe askari wangu. Fake mweu, fake like. We mama shamte. Mke wa Dr. Sika tajiri. Timu weu. Baga ufailini baba. Hey, dua. Wewe. Chapa. Chapa. Ai, ai, ai. Zungusha bendela machizi boti bendela.
Zungusha bendela
wanangu wote bendela.
Zungusha bendela
na katikati bendela.
Zungusha bendela
na chukuchuma bendela.
Zungusha bendela
saidi fela bendela.
Zungusha bendela
na bagdare bendela.
Zungusha bendela
na jimega bendela.
Zungusha bendela
na HK bendela.
Zungusha bendela
na duli saksi bendela.
Zungusha bendela
na montelego bendela.
Zungusha bendela
na imashalo bendela.
Zungusha bendela
pizo mtena bendela.
Zungusha bendela
na chastila bendela.
Zungusha bendela
meneja chazi bendela.
Zungusha bendela
na waso uso bendela.
Zungusha bendela
na jike shupa bendela.
Zungusha bendela
baka kandolo bendela.
Zungusha bendela
blaza simba bendela.
Zungusha bendela
na dadadida bendela.
Zungusha bendela
na bibi indu bendela.
Zungusha bendela
na lasikim bendela.
Zungusha bendela.
Zungusha tena.
Zungusha bendela.
Zungusha tena masela.
Zungusha tena.
Zungusha bendela.
Zungusha
nada izi zungusha bendela.
Zungusha bendela
laiza zungusha bendela.
Zungusha tena.
Zungusha bendela.
Zungusha.
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 Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr